studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe oɗo sa saki ko mawɗo Ousmane Dicko haalanto on kabaruji gondiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse Ila Bamako. Caggal baasi gaɗɗo cakkite yontere nde hakkunde consumé e muña bamaraɓe li laamu Dienne de inare warti tafen yo kiite leydi ndi waddi ɓe ndenno gotanaɓe toon ɗe kañum e gouvernement Moti o fuu jeeyi toon keeñen. Caggal baasi o hewɓe nanngama ndenno gotanaɗo goto toon ka wi taki tigue mimse tan heddani duttodirɓe ɓe. Soroɓe yoga mbi kana kabaru leydi ɓalal muɗum waylite ley Mali nenne e wi mabɓe du jogal leydi foccaki feewi ley leydi meɗen ndi. Kabaru belɗo ana wodani wonɓe gawo ndenno jeeygo fuɗɗiti les région o fa keɓal ana wondi e yarude yesso sugulle julaɓe toon hannden fuu yo wayde ndenago goduɗo toon o. Yo ɗi kabaruji woni ɗi min jogani hannde kedda e heɗade bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Sappo e joyon keddike hen capanɗe nayyo e jeegom mbarmi e ley baasiji gaɗuɗi cakkiti yontere nde le cercle Dienne hakkunde consumé kañum e muña bamarankoɓe ndenno yo kiite leydi ila hitande 1964 irti gouvernement daardi yimɓe cawro heƴaɓe muɗum du gotanaɓe toon fa wadde e gouvernement Moti o fuu ana gonno toon keeñe ndenno hannden o de inare warti toon tafen ka fa ɓeydore ɗen faami keɗɗen Oumar Waygalo.
Ɗiɗo tiɗallaji matama ila 1964 hakkunde gendi noddirteni Kasuma Kagne e muñam bambarari ɗeɗo nokkule ɗiɗa ne goɗɗidiri kilo ŋaji sappo e go'o. Hitande 1988 ɓe memidiri toon so saria o tacca hakkunde mabɓe holita wiyede muñam bambarari kañum jeyi nokku o ka ɗum e tawede fo ɓe kokka yimɓe ɓeɗo gomɓe kusumoɓe du guese capanɗe jeegom e jeenayyi. Ko ɗiɗo dabareji piya ko fu tiɗallaji gonɗi hakkunde mabɓe ɗi timmay hitande 2008 kanko Zouzou gonno to Dienneto o holliti wiide ɗeɗo nokkule fe goto foti nawtiro 2014 Zouzou garɗo toon o ɓanti nokku hokki yimɓele kosuma ko seediɓe kolliti wiide le hen yimɓele kosuma ɓe ɓe jeehi toon le cakkiti yontere nde fa ɓe nawtiri o oɗo nokku nden sukaɓe jokkolɓe muña bambarari ɓe jeehi so tawoyiɓe toon. Ɓe memidiri ɗum waɗi sababu so yimɓele sappo jom keddile hen capanɗe nayom e jeegom anni leli doctorore Dienneto laamo waɗi communiqué waɗi noddango fewde e mabɓe ɓe tinnoɓe koolo saria leydi meɗen ndi. Ɓe kolliti wiide keeña heƴaɓe laamo o kañum gotanaɓe gomɓe le réseau Moti o jeehi ƴewtoyiki nokku o. Ñalawma hannde o jaam e deƴere warti toon honjugol ana wondi e waɗen le hen fa faame heɓe gaɗi ɗiɗo o bonandaji.
Batte baasiji ɗi hoore o politique kañe e kanankoɓe région Moti fuu jeeyi toon keeñe yoga holliti hewɓe kannalngama ndenno caggal koɓe jiidi e yimɓe toon ko gotonaɗo goto ka wi takitike haaɓoɓe minsiti o golle fa sannen o sappike dow hono juuji Dienne kiɗɗo imminɗo ko saria haɗuno remugol gelle ɗiɗi ɗe fuu nokku toon o. Makki Sise député Dienne wonka haaldi Ayouba Sow keɗɗenna Mamadou Sama Seku.
Nous avons senti dans ces populations
bi tagiti ko wiide ɓeɗo yimɓele fof nimsiti gure ɗiɗɗe jiɗa feyi hono ko heɓiɓe ko wirfito kasin jawbiji saria ka fof ni worri tottaɓe gonga ɓe e pawaɓe jukkoje ɓe fof daran no nawtoro ɗum ko jiiɓe ɗum fof ko yoko jawbuji cuuɗi saria ɗi jeddodirta ko ɗi cour supreme ɗi iwde 2004 warde 2009 eɗi kala juge tawaɗo gallura Dienne ɗi minen yimɓele baale politique ɓe kay min gaɗi hen bawɗe amen hakke duuɓi jeɗɗi ka ana wara hitande hannde juge gonnoɗo toon o wakkati joni o kay jeema o woni o heɓani noon ɗum dabare min hooren kay mi anda fof hono baasi o immi hakkunde gure ɗe fadde juge o sarde hakkunde mabɓe min dardi noon préfet Dienne fende ɗum dabare état d'urgence sala yimɓele gure ɗiɗɗe fof ana mbasa yaade toon.
Hono kiite leydi gaddoji baasi ana gondi e waɗa watta le Mali hakkunde jañeli ndenno soroɓe yogaɓe mbi kana ɓalal waylite banggal hono kabaru leydi ndi Mali ɗum heɓane ko yaawi du jogal nden e wi mabɓe du jogal leydi ndi saria yo kana haaɗa so hollite. Dramane Diarra carowo hoorejo du walde daraninde démocratie kaku ley Mali ɗo wonko haaldi e Mouhamadou Touré keɗɗana Mamadou Sama Seku.
Gamen ga jogalal kabaru leydi ana wondi tiɗalaji kewɗi wonande jo en leydiji yaade golloɓe kabaru majji fa yottode jowro en keƴaɓo laamu en maire en sous préfet en préfet en gouverneur en batu ministre en e kañe gollide kumanide kabaru leydi ɓeɗo yimɓele fof ana golla bangue taweɓe mattodira e kumpa ɗum fof dun ana dawre tawa cuuɗi saria andana ɗum kaso dum billige fa yotti nokku woni ko be nyottinta dun yimbe sariya satene tawan juge be huntanta dum hore no hanire ne mila wide eden gonde yebare mbawde imminde basi mawdo ley leedi men di e ley ko rata ko imma daraji kertadi e jawdi mbawani de do yebare kumpitali jottidi kabaru leedi ngala hakkile famata fe wide fa hande der leedi mali ndi dewtere tongande facintinore kabaru jogol leedi ji wala leedi mali ndi ana buri leede kewde jogade titalaji kabaru leedi fay leede en burbe famdude de sappu leedi mali ndi ana kuntani dum hore
kala ko jiddon famitaade poode fay do be mabbe am Facebook na Twitter do studio tamani le video jaltinaado ndu lewru se hokka hono yottinobe kabaruji cakite yontere de horejo gubal amsardin yadda agali hollinike hen denno ele minitaaji sappo o wadi gidanga du fewde franci minisma fawarde e gouvernement malifu hono golleji jaagu puditi le region gaawo fa kebal ana wondi e yardu yeso dum e wonde julabe ana kulti wayde denagu godudo ton o be dardi kanankobe leedi ndi laamu warta le region ofu denno kanko Bobakar Diko horejo julabe sewbe o jokko horejo du chambre de commerce to gaawo to wonko haade Fatoumata Tegola keddena Ousmane Niali Boudi
golleji di pudde illa lewru korkarawani hande fayfa keba mangashi goto luwada yo golle non do gaawdo dum hollam wiide kebal ana wondi wadde wawtujoni o men gaddi luumo ngo memi luumo ramadan tay ko hebataaki le luumoji di fu hebe le luumo ramadan go denago woni ko tiidi ana hulbini wawtu gonden joni o mere jidi laamodu danya ko wadi sabe hande golleji amen di fu do gaawdo kaadi jaagunge jottido motti hande waawa sotudi jaagumu sabe wala dereji kulloji o jaagunge non duwan wala do empu wala do gollirde de jaagun koobe kaani gollinde fu ana way hono ngala do nenno men go o tiid alla men jida tawde jaagun koobe saha ngal tan do laamu fu wala edi way hono balal kessal li margal ni
hono jonde jangobe UUG sartanone hande de bantinama fa jango batte iwone nenno jangobe dardi jande fuddude ko yaawi sabe de ila jetti lewru marsundu janginobe be ana gondi e murtere golle hono nyalande hande nyalade hande hono gacceji e halaji din nena ana gondi e halade le radioji kewdi bamako nenno di le dindu won gondi e walde urtel do mali do horebe mudum bi golle mabbe wana jukude yo wajade non jukoje yo hak wodani nenno banjugu dante president urtel won ko haldi e maram mayga keddena Ousmane Niali Boudi
non jaati min koddiri won radioji gado jiddum halde halaji di kana halde yenude yimbe do radioji irtel yo kawrita radioji fu non min noddan horbe radioji di fu men joddo min kalde yalla di golleji bondi ana cella min gadan ko min baay fu pad hono dum wada kasen min kala nan dawrunobe radioji di kala no gollobe radioji mubbe tinno cella wadde hono dum pad be joppo ben kala halaji di kebi fu men fule walde watere men goni men fu min gollidobe men gotu nena wondi min kana halde hak ana wondi daranade dum kanyum wana gollede laamu gollide gollidone laamu laamu kan joine fa gollide mayre darano kabaru mun wana ko himbe miile dum woni golle mun minen mi dem miile joni hakkan haani wadde ko waawi fu fa di golleji cela
horebe hakka kana ko liti ngala handen do gonden do sariyaaji bawdi jukude hono di golleji e mi mabbe do e be donti kabaru hono batu ministre em ko bamata e sariyaaji feedo hono di golleji di ngalana
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben fam tanto nyafungu to CPA tutti kenye lami be nyafungu mobile 4x4 ngel bandiji gujjuno sumpito ile lewru jabbinu ndu nenno mobile ngel yo nabano ngel du gollobe haybonobe golleji mariji le cercleji region tombuto o ngal gubal tetino du ko boya ko chefe nehi won gujjonode tonde batu wadi e dow no nyaw buballa hebanirte jogala e le mudun jande wadi fa hawrube be mbawa andande hono tagu mesaji nyaw o neno jijam nyawbe bedu hono kambe rewbe soyibe heba yewede ila jangaali jande wadi house of fulon le region gawo do notalki meden kiddi desirte se ndeno tawedu tiida yitude yo mer gabero darani jande de leko hawrube be pamani e notalki didu lam de notalki lamdu kani resirede se denire yo do kaddude dido kabaruji hande kedde hedade yewtere ma ana yeso ye njijango